Aba namungona oba abanyala ekika namungona akabbira mutima erinnye Zung Pied Crow omukulu w'ekika Kajja Buwongwa essaza Buddu ekyalo Kasaka omubala gwabwe guvuga nti Namungona nno kye kimu ku bika 16 ebyajja ne Kabaka Kintu. Namungona kinyonyi kiddugavu nnyo naye ate kirina ebbala eryeru mu nsingo ne mu kifuba kyakyo. Wakati w'omumwa gwakyo n'ekyensuti waliwo sentimita 50 era ebiika amagi agali wakati wa 3-7 n'egamamira okumala ebbanga lya nnaku 19. Namungona atera nnyo okubeera mu bibuga, mu byalo ne mu nnimiro era ng'atera nnyo okulya ebiwuka ebyennyanja ebifudde saako n'amagi. Ekinyonyi kino kibuuka nnyo mu bbanga era nga kitawaanya nnyo ebinyonyi ebirala gamba nga zikalooli, kamunye n'ebirala. Jjajjaba omukulu w'ekika kino ye Kajja Buwonga era ng'ono yajja n'ekintu era ab'ekika kino batakabadda nnyo mu Buddu. Omulimu gwa Kajja Buwonga wa mukulu Kabaka Kintu gwali gwa kukwata nsawo ya Kabaka eno nno nga yabangamu amayembe ge saako n'eddagala lye. Kajja Buwonga oyo gwe munnange yalagulanga Kintu. Kintu ng'amaze okuba olubiri lwe ennono okumpi n'olusozi Mugongo mu Busujju, musajja we Kajja Buwonga yamuwa omuntu w'amagezi oguli okumpi n'olusozi Malangalanga era mu Busujju. Awo nno we yamuggya n'amuwa olusozi Mbuule olusangibwa Mawokota. Kintu ng'amaze okutta omusigire we oba muyite Katikkiro Kisolo ng'akozesa effumu bw'atyo naye yabula. Kirowoozebwa nti abantu ba Kisolo be batta Kabaka ne babuza enjole ye. Abantu abamu bagamba nti Kabaka yagenda apaala olw'okutta Kisolo bw'atyo n'afiira eyo gye bataalaba. Kajja Buwonga yatuma mutabani we Mugwe agenda n'oyo Kintu olwo ng'ayolekedde e Buddu. Mugwe bwe yatuuka ku kyalo Sowe mu Buddu, omutala n'agwegomba nnyo era bw'atyo n'asenga okwo. Kajja Buwonga bwe yafa yasikirwa mutabani we Mugwe. Ng'amaze okusikira kitaawe, Mugwe yaddayo e Buddu ku kyalo kya Lusoe era bw'atyo n'asenga Kabaka w'e Bunyoro yali afuga Buddu miseera ekyo era nga kirowoozebwa nti yali Bwakamba eyalina embuga ye e Kasana mu Masaka. Abakulu b'amasiga agatuuka ku Kajja Buwonga waliwo Mugwe ekya Lusoe mu Buddu, Taliro ebisanje mu Buddu, Kabajjo ekibindu mu Buddu, Lukindu e Kasaka mu Buddu ne Kidiba Mbuule mu Mawokota. Emirimu gy'abannamungoona ku Kabaka. Kajja Buwonga ye yayambaliranga ensawo ya Kabaka Kintu eyabangamu amakula ga Kabaka. Abannamungoona baali bakomazi ba Kabaka. Emikomago gyabwe gyali ebiri, ng'ogumu gwalinga guyitibwa Nankeera ate omulala Kalibatanya. Gyombi nno gyali Kasaka mu ssiga lya Lukindu. Ensaamu yaabwe enkulu ng'eyitibwa Bwetunge. Amannya agatumibwa mu kika kino ag'abalenzi waliwo Juma, Gombya, Kabajjo, Sebide, Kabuzi, Lukooto, Nkuusa, Kitikke, Nkumbi, Taliro, Kidiba, Kiguba, Kibiina, Mugwe, Lutabi, Mpuulo, Lukindu, Masaba, Muzuula, Wakajiri, Kalinnimula, Kayabula, Namunyaka, Semajwala, Sembuya, Walubi, Bulondo, Kyajja Kuzimba, Lutembe, Busere, Mukwanga, Makooba, Kagulasi, Bagabba, Mbuule n'amalala. Abawala batuuma Nannyonjo, Najjuma, Nambuule, Nawanda, Naluyange, Kyoteeka, Nabisere, Nantaayi, Nabikolo, Nabiwande, Nabigavu, Nabisunsa, Nabiteete, Nabiwembe, Nkwanzi, Nakaliika, Bujune, Nampeo n'amalala.